Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Gani kandi to bogi jande ga fandu hala Mamadou Sama Segou Diam wali sakrabe hedibe. Ho radio transition okulnal asmi guitana do ma ben tratar hande to Segou tonno yo bangal mu ingol datul Segou joro e fudingol golleji komatex. Fedde bibbe mali gonbe tiagal leddi merci SDM noddi jama o jabande ndugal sariangal nyande sappo jetti juin ka noddum fufu tawede nde wondaka e tobere chapanna e jodo berde ben odo projet. Bangal Ilmatar kan Côte d'Ivoire 2023 yubbo inde jagabul e nogan jetto am ben hanbe fidude e Congo andinama di gun sembe kabaruji amen hande beten 30/10/2023 bismillah sakrab dedo president transition o colonel Asmi Guita na beta ko to Segou tonna na doma beta ko to Segou ton e leengol do dawul ho radio leedi ndi yamran fuddugol golleji datul Segou joro met dun non dun o hinnoto fuddugol golle usine Comatex e dabare rafingurende e nde hitande 2023 jamare Segou holiti weli yonki mudun bismude kanake leedi ndi kejawda men to Segou ton Mohamed Cissé wonko hebanen kedana fosango Oumar Waygal e Al Cissé
yimbe lan gombe Segou be kolliti wiide e domti ho radio leedi ndi ono han yottirade le o don nokku fa golleji di wiidi puddaton minen ka miden jidi Comatex golle mudum fuddita jida du fe golle o daro kase miden pawi jike amen do mako wiire chagal dawongol leedi buderi gondi do lawol joro waram itteretu joro kanko mer ngalure segunde o wi fudditinde golleji Comatex dum faboti himbe wonbe le region o sanne
la relance
de imuntingol golle Comatex yo hunne mudjuna sanne waram nabirde yaso nuku o waram yirwinde golleji kew dabereji di me bami ni nokku amen do ni woni imminde jamande so darno do koydo le ngoldo jahol kanko Asimi Goita warano fuddoton datul hakkunde Segou Kagne e Jura kanko mer Jura mobno datta Ablay Dolo o wi dum timminan tiida laaji di be jogi ton di so gudron on hebam wader don iwde Segou yaade Joro lato hunne newi ne sanne wara nabirde yeso kebal ngallurene dum mi jikkini jikkelo bodu wiide de nyala de ngarode lawongol waram jikkitaade faade to jinni mi jitele wi de joni won koyde nay kanko horeji leedi ndi o yaha le kedde leedi ndi tiagal kuccala kay kanye nyoro di sahel dum won ko Mohamed Cissé hebini studio tamani Segou
kede kabaruji waltigol nyugal sharangal do studio tamani
humpitinde fa famu hebe
kalden fa pamre
studio tamani
ana fa bondira e kabaru referendum 2023
e le communiqué dewrintonobe holti wiide be ngadi jooda halaji wadama hakkude mabbe gubbe sinbe talkundu yalla mbi ne mu nyana hebe e bangal huntangol hore wote nugal sariangal le nokuji gonde juude be do juube gubbe kaptoje nden wattu goto mbenn fedde simas mo mamadou diko wundarde cour supreme donnude mbenn huntangol hore ngal do nugal sarja do mbenn no wonko kanko intala ak bilal won hebe ne bangal muddu kedan fo sango Oumar Waygal
len duddo talkuru fedde surore le dimalindi holliti wiide noygal sere kessangal wala fuko sakoto e kaldale kawrangal no wordi be bi gube bande kaborde gonde le leedi ndi tinno njaafina dido golleji yalla torraji ko watte do jamarnde ko dona buyto faande de do fedde surore de nuddirte mediation wi golleji dido njaafinire bangal mangal pade en le on do wattu fu fedde nuddirte semas wondude Imam Mahmoud Diko kanye pelle godde kasen joddini talki didi feude lamir cour constitutionnel leedi ndi kanya cour supreme le dido talki ana hen accude yewtade no gal sere kessangal le leedi meden ndi kanya seriaji woteji
weltingol nuygal sariya le la morde me
le kedini le ked leedi ndi madraji wotegal don gol sariya na jukiti den no le nuku jogaji holta do rafnde dan wodi mudun holta wude ben kambe ngotobe na gondi bamoyde carte wote mabbe jilet kulbali won ko hebene ka dafa sango Oumar Waygal
le wud leedi ndi nokku no dirtedo masina kambe gombe le fedde no dirta cour constitutionnel be paminama ton ko ni golleji mabbe yimbe le noga en joyon non be ngaran feccede le bureau ngaji gondi le cercle o nokku no dirtedo sans darne nokku goto waddi ton bankasi gubbe mabbe gonde ton de jiliki le commune nokku no dirtedo dumbal kani kani e bankasi le imadraji tenude yimbe le be no wutedi kani wadirte be do yimbe le be ngadi no dango fewde e muude wiide jabana nuy gal seriya kessangal do tayde fuule no kulde be no dirta kulo o go sege sokura tori kanye ngonkoro imadraji di kebaka wadede ton do wayde denagu nokku no dirta an songo be gonde hokkude ton kaytaaji kandi wotirede di jamaanda no wonde yaade nangoyde carte muuden be kolliti le teme dara fuko yaata carte chapane joy nangama ton
ko saabi cuboda a jabi ko saabi cuboda a jabaayi
fedde bi mali ngonbe tiagal CSDM ndardi jama o wutude jabande nugal sarja ben wota ben nugal sarja ngal nyande wota sapo jetti juin den no berdi be fedde de holti wiide ngal do nugal sarja na wota na hakillo himbeji mabbe kewdi ka dufu tawede be gotige tobere chapanna e jogoberde projet o ben wulto wiide candidat ben sa lata represent leedi ndiyan han patawerda talki goddi leedi wondi den no kanko gakku ismaila mega woni tendino CSDM, on connaît le CSDM, on connaît le CSDM, on connaît le CSDM.
Nous avons appelé à voter.
Min kanni honrobe amen fu gombe e ciola yalta hulita wiide jabani nugal sarya sabi odo yo nugal sarya moddan do lidi amen di beedade majjundule goldu nugal sarya won e himmeji amen ko heba hunchenede hore ko woni tawrede député ngako metti men lehem fa hande ni woni tobbere debbe jeegobo kulcido wiide wajibi kina tewto laamaade lidi amen di fu tawre nationalité lidi malini tam lidi amen di wadani malin kobe gombe ciola kulliji kew sabi be ngaram tawrede kedjaado le assemblée nationale to le sénat to faayo to le fedde de benodirta conseil économique social et culturel
conseil économique social et culturel
yi watay ko toro
chapande enjoyo mbenno hojotobe mudem mali ngudi ben feccabe leedi ndi bangal wote nyande alande je ben haybude wutka kabar wote nyande alande jabinde bangal kambe habitibe de do be hulti wiide woteji di lati feewi sanne dum nangi hakkilo mabbe ka non be hulti wiide jawbuji di kay hebata ke fadde wote civil en nyande alande warorde kanko jakalia traori noddo goto ardibe men mudel mali wonko hanni ibnu rakil
La pluie fait que à certains endroits
comme on wadi le nokule yogaje golleji woteji di jokiti ke fatiagal 18h na tawede majum fu wala futti dalaji di min jubbi kadude woteji di wadde de nokule to min tay ko itu golleji woteji di hebi wadde le chuudi mangal padem kan le chuudi ekoloji yogaji do wodiri mi den gondi jokitaade di do golleji talkidi neltirama yaade le fedde ejne donc a jikene jikelo boni wi de do e alangaro golleji heddoto wadirde no wodiri yela civil mb kanyu en do an heba wotoyde
le déploiement avec celui des civils
sacrament tout ak lajmo du kabaram banga bembe am facebook et twitter bangal ilmator kan Côte d'Ivoire 2023 leedi malindi men nyandi sapo jetti jeune hani fidude Congo Brazza denno bangal mudun kanko egintino Eric Chugusel Martini Kumpa yubo inde kam jagabulen nogay jetton dum wadi kenyen le ben karton do ko be kabaru jitti to nokku federation balo denno yubo inde jidi ben ane mabbe Fuseni Jabate kanko jono go mako fidude e jagabulen ana hen dun no nen dorgales e kamuri Dumbia himbe U23 men noddabe bangal kanko akinto eduko seku chek seku chel dano ko enza trawe ta matun ke dano hostango alcisse
mais j'avais des incertitudes
yimno tayon le tafom hono ala hal joueur en bayti be club ngaji mu en ko boya wurdino tafom hono kanko amari mo yotta do faham sabi dereji mu dum joueur en wobbe kanyu en do ana wondi wayti de club ngaji mu en on do wakati mi tajorayi no so e be bawno warde hawru de hendu won joueur en jogi be pide godde jigidu yotta do faham sabi o mo hani fide final Tanzania hande ayu hore kenyam tam juwanno Boubacar kanyu jamma kenyam wari wakati 3h kulle kewde wonno to demi tajorayino dun sabi so mi wawano fe haltande jamande yubbo inde yimbel bamase
adon wiide mbenna piobe balombe hibina dum nawo tati be mbenna baman lawol hande Maroc yaade hawrutude kan mben U23 denno be do tato ardibe ngal do kawrutal na hani hawrutude Jeux Olympiques Paris 2024 denno bangal man bangal dun anon wiide kanko malinki Alou Dieng pio bammi mbenna cilul tatobul mbenna coupe bangal Al Ahly Egypte woni Ligue Africaine Champion dum wadi nyande alan yabidende hakuna mabbe e Wydad Casablanca le yotre mede hertande zoom sir hande man kabaru channan hakum be hakunde bamondir be kanko Aissata Diarra wonko hebane ke dafa sango Umar Wegalou
ko buri hewde fu e bamindirbe a tawan rewbe buri felede le nokkule don jaada fu debbo mo wona labudo a tawan fi goto horsina ko watta kanye e tawdede mudum fur ko lati sababu mudum kacchol ko jomun yaltinta waydi labangal dum wona to rewbe tan worbe du idun tawe mudum worbe wobbe biyan lotirta ko chabunde sabide gorko hana lotirade dun son haja rentade miccitide wid labal dum wona debbo dum wona gorko yonki fu an yidi dun dunne laben wakkati fur non watta sa yiyama yimbele cheyo
sakrame pomi do katen kabal jom hande mi ton tan mbawi sarfu fu hitare journal o lo viamo bangal numero 37320 ndo mbawi dun heda yutres jotamani fu do application jotamani bangal play store do seri yotrame de magazine
serial kessal leydi mendi ana wada sappo e jetti juin hitane 2023 dum yo wakkati yo neddo ana hani hollude leydi yankakumu
parkedde e genka modon goddo ya subo yo immaade modon njalte fa heewa tawden ne le ciudi mede gotirdi fa ciubiden ne ko woni hakkile mede
subade derewol danewol woni a jabi subade derewol bodewol woni a jabaay
ciaggal kartal gotirtengal ara waawi faabotorade carte godde kasen de leydi mede andani
woni carte passeport carte nina carte consulaire carte donnergol mobile carte militaire kanyu e carte foftere golle civil na militaire
sijo tamani e golidi mudum fuf
ana pa bo weltingol nuigal seria sappo e jetti hitane 2023 sijo tamani
yetre medo magazine malikura handa no yidu kabaru sina denno kam bagon bu du kedana ko ben lali tangar hebani du fosango min e sita sitibe yo en nyallejo dul latto gubo leli malindi nawtoro sina soni projet nugal seraji hebi law do halen gondo segu e hakkilo tijano daw an hanta fum be leli humpite famine do darande e sifa golle sina o
mide lamdo hore nan yalla bibbe leli mali jati ana andi ko noddirte sina hudun won golle mebbe dum won ko homa fu han tewde anta handen gollal mebbe li leli do hudun dokatade mudum minke mide mila nafa wala juddin go be lam go ko noddirte sina sa fut naton to kalse nyamitan mere tan
yo almu sataji guddi wakande kalisi leedi ndi no holitri ibrahima dambeli gollowo meri to kitatun e hakkilo o do ngotonado o hepper wala fe e juin gollo ndudo sudu batirdu do berdu
mali etampi
mali yo leedi ni wala bobde sanne juin gol lamu kobe ko noddirte sena ana tiidi en haani domde nyalade warande de juin gon be lamu kobe sab en wala kalsi mudun sai beedi be lamu kobe handen e pelle government yogaaji kasin bonan laaji kalsi leedi ni sattan sanne
ingol sina o na jeyda e ilaji botugo do ngada do ilaji handi humcinde hore no mustiniri abdul samadu nyas gote ardibe fedde adima to kayton
di kulleji kewdi hollitama le batuji mawdi wadade ko noddirte ANR be fibo hollitino wi jama ko noddirte sina ana hanne jukinede kan nato hejobe fedde assembly minke e miro dan yo fide dabiriji tan honen di hakkileji hollitade li batudin pamirse sobe du ana facintina wi government leedi malidu jabin hakkileji hollitade be leedni
ses engagement be da de lata de goto e yilaji botumodo o sina lato sababu dun dartinde gollirde mawde de no holtiri docteur abdul sogodugo janginowo jande dure faculté sciences politiques administratives wi kanko dunke politika ko dun lato sababu hejabe hewbe pelle gollirde leedindi nata e sudu batirundu
la création de
be yimbe jukintebe ko hemebe an han subere li fedde société civile hono misali amir e meden fina tawa fatade dinaji meden nanan mudum be yimbe an han tubede li o jama tagal mudun be suwa kasin syndicat en ku sabintobe
syndicat ki von se voir representer
tanko dunke sariya ibrahim khalil toure politi parti fi yebe sifa jande famu kala tuwetebe bangal mudum be
jukin gon sariya ana tidi sanne savisa jewi sa jukin yimbe be anna sariya je leedin ana tidi golledi wadre no muira watte fu aton torra ana ma nuko yogaje minge mide mila jukin gon de fedde sina jama mud an han tawede yimbe be andan e satta sanne ben han wattude hakkila hannen e di golleji be wondi e wadde sabi neddo hebaado fu hana wattede e lam sa yogabe anna funa golleji mud yayirta
hono sudundu gollirta hoben natta hen hono fu be cubete ko woni drande mabbe dido lamdi mbawata ko jabede wakat jun o e wi docteur yusuf zed kulbali horejo fedde humaninde hakkira lamutu senti soni projet nugal seraji jabanama sere wul hertangol jaboto dido lamdi di fuf